Katrina.
This is going to be one of the more powerful hurricanes we've ever seen.
With the expectation of it to become a...
Mandocho ni mchamo kanairo. Kama haunau, hautanau. Na kama unanau, utanau.
Go to city, nimbungi ya watu wa janja gadhe. Gumi ni jamu, ama ni vipi gadhe. Stupid, stupid boys, apa chachish. Gumi ni jamu, gumi ni jamu. Gumi ni jamu, chore ya mbwexi. 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 Gumi ni jamu, chorea mbwekse. Gumi ni jamu, chorea mbwekse. Gumi ni jamu, chorea mbwekse. Gumi ni jamu. Nigga sipendi your level. Look around, check out the label. I on the game for arm to top. To reach the level, mamblena wa tremble. Ghetto is room, the game. Kuroga kupora, tupate kafem. Kwa jiji tupore masonko, madema lafu. Tukutane kotini kuclaim. Buda sipendi vako za kukata. Juhizi gwala huwa nazihata. Nipate siku, tesa na luku. Juha wareshu wa wana nifuata. Mgaza acheze kiodi. Na kamshamba asake terumba. Maybe one day, iti nikijipa. Itabidi nisare vako za mitumba.
Unadili na mababu, minadili na marasu. Unaimbia mashada na tire ujai pasu. Unajidai ku no jaishi kama kashu kinipata kwa rodi stupid ni achie das weniga ujaijua stupid gold ana iga washa mafegi bado mimi nafuta siga flow ikiwa kali sima fans wa taiga
ngumi ni jamu chorea mbwexi 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 ngumi ni jamu ngumi ni jamu
Gumi ni jamu, juchuki ni mingi kwa game. Zidi kunauo, Kigota ni city ya fame. Vipi sulailo, kwa mziki utashiki wa dem. Na kama hudaido, injili ya ngumi ni gang. Wacha kutisha, cheza na visa, city na panda kupanda. Wale maniga, mingi ni shida na kujigamba wa mama. Wapi miujiza, apa kwa giza, mbogi mefuata uganga. Na kama ni shida, goda ni diba, wasi unalola ratiba.
Ngumi ni jamu, chorea mbwekse. 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 Ngumi ni jamu, ngumi ni jamu. Ngumi ni jamu, ngumi ni jamu. Ngumi ni jamu.